your license.
Acha ni banki na kupenda, mana sina mwingine taji kusema. Ukisema unakwenda,
lato ono.
Ulimulungi particular ma super lady, international baby, upate teme. Ilaze saze wakulabu na yo ex-boyfriend. Wewe ni my sweet dog friend. Wengine siwezi. Umano kumerete na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Lika kuteka kakumizani. Kuchimi waka zembali mudansi.
Show kali bila ya mukongo. Nipinduko kama na magongo. Unaba mtu bakongo. Nipitisha boda la makongo.
That's gonna love you, baby. Love you, baby. And I just wanna love you, just wanna love you, baby. Just wanna love you, baby. Love you, baby. So right up but now let me love you. Right up but now let me touch you. So right up but now let me love you. So right up but now let me love you. Right up but now let me touch you. So right up but now let me love you.
Acha ni baki na kupenda, mana sina mwingine tajikose. Ukisema unakwenda kumpana mwingine utanione. Mana dunia shajua ya kwamba na kuzimia. We baby we usifanye matepele nikaminia.
Umano kumerete na nyondo. Mukwano kui wanga na ikondo. Lika kuteka kakumizani. Kuchimi waka zembali mudansi.
Show kali bila ya mukongo. Nipinduko kama na magongo. Unaba mtu bakongo. Nipitishe boda la makongo.
Just wanna love you, just wanna love you, baby. Just wanna love you, baby. Love you, baby. And I just wanna love you, just wanna love you, baby. Just wanna love you, baby. Love you, baby. So right up but now let me love you. Right up but now let me touch you. So right up but now let me love you. So right up but now let me love you. Right up but now let me touch you. So right up but now let me love you.
Let me touch you. Wakizema
shokai bila ya mkongo. Nipinduko kama na magongo.
Let me love you, baby.
Tisha buna la makongo,
eh. I say woman rafiki. Angaria Swahili freaksi. Habana bembo bo.